بسم الله الرحمن الرحيم وحشرفه إنه أمانتا إننا هلكن كسر دويني وزير هذه الرمة هذه بدأ دلالك كم دوبي إيجاد يتضبط ضع أو سيدي هراء هلكن ساق وش أجني شروا يكون يلان دونا قلب تايه بري مقالة المقدشو شرفه بينوتا هاي سيادوكتين وقت دير dalka Soomaaliya sharci kan oo kale kama dhicin waxaan maqlay shirki ugu dambeeyay ee igaadaran ku qabatay weyna Muqdisho ka dhacay wuxuu ahaa 1988kii shirkaas oo aan xataa wasiir raayn ee ahaa heer director general sidaa daraadeed sharaf weyn bay tahay soo dhaweynta intii hore martigelinta intii hore ina si fiican u dhacday diyaaradii soo degtay lix wasiir la socdaan iyo mid saaka aruurti aan soo dhaweynay mudane maxamed cali yuusuf oo jibuuti ka soo dhaweynay saaka soo dhaweynay marka sharaftaas ay noo tahay waxaan doonaynaa in shirkan uu dhaco si aad iyo aad u hufan oo tafatiran waxaan imika soo dhaweynayaa wasiirka arrimaha dibadda dr tedros iyo secretary generalka executive secretary generalka igad in iyaguna yiraahdaan
Okay, thank you very much. And I would like to say Nabad, Nabadiano. This is, we came here to have our IGAD ministerial meeting. And all IGAD members are here, all ministers are here. Uganda, Kenya, Sudan, South Sudan, Djibouti and Ethiopia. So the attendance is full and I would like to use this opportunity to thank all member states for attending this very important and historic meeting. As you know, Somalia is making good progress, especially with the new government, and we commend the good progress. And as you know, it's not only IGAD saying this, the international community also commended the progress in Somalia. As you might remember, the UN Security Council was here 2-3 months ago and they visited Mogadishu and they commended the progress. And the reason for hosting this IGAD meeting here is to discuss on the progress so far and also to consult on the implementation of Vision 2016. IGAD believes that Vision 2016 will be implemented as planned because, as I said earlier, the progress is commendable and we don't expect any problem to implement the IGAD, the Vision 2016. And hosting this meeting here, the IGAD ministerial meeting, is to show our solidarity first and also to give our full support for the progress that Somalia is making. So thank you so much for this opportunity. You will have more news from our meeting when we start the formal session. But for now, I would like to say thank you very much for the media for coming in big numbers to receive us. And I would like to say Mahat Mahasanit Nabadiano.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Awalan wa han mahad ulna ya walalkay wazirka kharijiyaha Somalia, dowlad Somalia, Abdurrahman Bayle. Idinka wazirkina u taqaan aniga muddo dheer ayaan garanayaa Abdurrahman. وقتي وبنجي يا أفريقيا وجوي يا سنشي غي جرني حقيقة دي وحن ما دو علنا يا يهمبليا قلقالة ومارتي وقلقالي إن شركة وزيريها كان عضا مقدشو دالك سوماليا سيدوكتي هين السلام كي يكون يا سيقال بقول يزديد نشانتي أي أودا بيس شر إيجار وحلق الوقفة وأرين تاريخ وينا هذا بروف رحسن هاي يذي كانوا يعني كمان إن هذا مارتي كفر أحدان أو مارتي قرن السوالف ولا لا قفر هو أيام فيلا يا سيد وزيرك chairmanka uu sheegay Dr. Tedros arrin weyn oo maartay ku saabsan arrimaha mashruuca ka socda Soomaaliya ay wasiiraha ka hadli doonaan aw ila iyo bari natiijo weyn ayaa ka soo bixi doonta insha Allah ta'ala marka waxaan aad ugu mahadcelinaya dawladda ee dadka Soomaaliya oo soo dhaweeyay oo ilaahay kasoo magantooda aynu nahay waxaan rajaynaynaa in